Swally J for Swally J for Coins to Nuts. You already know what it is. Each a BD want me follow, me na lead wanna follow. Follow, 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 me na lead wanna follow. Each a BD want me follow, me na lead wanna follow. Follow, 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 me na lead wanna follow. Each a BD want me follow, me na lead wanna follow. Follow, 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 me na lead wanna follow. Each a BD want me follow, me na lead wanna follow. Follow, 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 me na lead wanna follow. Nowadays inabidi wa follow my steps juu niko juu mzeya. Niswale J4 nafanya mziki daily si unamezeya. That's my type of way, niko my own lane. Hustle ikifail, tungoje another day. Kama ni pesa zitakam, tuache my haters wamejam. Nina coins mingi sana so sahi mina take notes. Kuna mafala wana die, swale wame lost. Kwisha Buddha, na kuacha wome doors. Niko na max, ready, then me, mina go. Ati mini young artist, nipe time, nita grow. Ati wako ligi so, mimi niko ligi thao. Pick up my team ilaka, huko ndo njifunzi ya flow. I'm still the CEO, bado neza nika flows. Paka nipate kenye nataka, sita wide doors. Pesa saka zako, Buddha juu zangu no. Pesa saka zako, Buddha juu zangu no. Ita bidi wame follow, mina lead wanna follow. Follow, 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 mina lead wanna follow. Ita bidi wame follow, mina lead wanna follow. Follow, 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 mina lead wanna follow. Hey, yeah, weka na mimi, we roll na mimi. Come side yetu wana venya mina iti. Life wanga tricky, kutafuta riziki. Mshamu wa minta, fanya mziki. Kama pesa ziko, basi mimi niko. Kama mtoto iko, basi mimi siko. Mka upike ugali na kuna mwiko. Chako liko na kuna jiko. But, sita give up, kuwa loser. Wana die ati mina waguza. Kuna giza, cheki huda juu haundo. Ma socialite wa hii muda. Nikianguka, ninainuka juu staki ufala. Ati nina west muda. Wakiniona, wana tuka chiki vile roza usaiz na wadunda. Nimesota, nina makoins but soon itakuwa nina roll na mabunda. Wana die form zangu zimechencha, squeeze form zangu ni za kibuda. Cheki man karibu na on nyumba, wapia, huko runda. Niko high camps ya mevuta unga, heavyweight kwa mistari nimeunga. House nguo but bado na wadunga, kama jani bado na wachunga. Hakuna kesi na mafans wanaruka, flow ugly kama sini ya ajali. Badili luga, rudi nyuma, kitu mina die hapa sini pesa. Kama Clinton bado mina pay bill, bosses inwe juu niko so ill. Itabidi nimesonga juu wa muna jira. Sai niko fita mwezi ni defeat. Life ikisonga haiwezi jirepeat. Migration kushindia ama wild beast. Soon ni kudominate hii industry. Sinikilid itabidi wame follow. Wame follow. Sinikilid itabidi wame follow. Follow, follow. Itabidi wame follow, follow. Itabidi wame follow, follow. Niswale J4, Mr. BD wame follow, mina lead wanna follow. Follow, 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 mina lead wanna follow. Mr. BD wame follow, mina lead wanna follow. Follow, 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 mina lead wanna follow.